exclusive from MalawiChoose.com.
Lero matani wokondedwa Sujongati Suzani taya panjila Lero kukwimbira foni suyanka watani Ukulembera message suyanka Ugundi jetsa bruti kihane lero Shikondi chikamata ni choncho Mwabonda chapakati hanelero Mwatayangu alikutamangira mawanga Sasifute tali masukani
Ngatisu kundifuna Kulibwino ungondi Ngati watopa nani Kwanji ungo masuka Kati sukundi puna Kuliwino ungo ndiu Kati watopa nane Ungo masuka
Ayambira tulo kuimba Lelo kuimba Osandi ya kahani Ayambira tulo kuimba Wongi kuimba Osandi ya kahani Kondini kale chitsilu Chifukwa cha chikondi Dikale mba message Mangondi jetsa plutiki Wai Kondini kale chitsilu Chifukwa cha chikondi Wai Dikale mba message Mangoni jesa pruti kiwa
Chikondi choka kamiza
Chikondi
choka kamiza
Sichikala wino dali
Sichikuma
Kati wapeza wina
Ndi uze
Kusazembe zembe
Fupaloka kamiza
Fupaloka kamiza
Fupaloka kamiza
Nimaswamika bengwe
Nati sukundi funa
Nati sukundi funa
Masuka masuka
Kusazembe zembe
Chikondi choka kamiza
Chikondi choka kamiza Sichikala wino daliwe
Wapeza wina
Kati wapeza wina
Uberago
Kusazembe zembe
Fupalo
Fupalo kakamiza
Fupalo
ni maswampika baby Nati sukundi funa Kusazembe zembe
Zantema waka Wandivula wa uona utilu wanga Nza kudande ula moya wanga onse u Wanduta itenda wiyanga hani Amune mbiri yanka ndifuna Nika wawuza ndiripate nikale
Ukoma no 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 Kuna salota Tima wanzako nisijalina
Ndayesa kukupatso kutima wanga Kuyesa kukwanini sazo kumba zako Kutimu inamwake ukalebe wanga Kuma no 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 Zosa teka No 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 Zosa yenda
Ntima wanzako Nitijalina Yeee Nitijalina
Ngatisu kundifuna Kulibwino ungo nduzi
Ngati watopa nani
Wanji Masuka kati sukundi puna Uliwino ungo ndiuza kati watopa nane
Ungo masuka
Ayambira tulo kuimba Lelo kuimba Osani ya kahaniwe Ayambira tulo kuimba osaniyanga dai kodindi kale chitsilu chifukwa cha chikondi wai dikaremba message mangondi jesa plutiki wai kodindi kale chitsilu chifukwa cha chikondi wai Dikaremba message Mangoni jesa plutiki wai
Shikondi cho kakamiza Shikondi cho kakamiza Kati wapeza wina
wewe Musa zembe zembe
Ndi kutifupa la kakamiza
Ndi
tutupa limasa mbika No 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 Kati wewe Jubela gao gao Shikondi choka kamiza Chawana tupilanga likuta wewe Kati wapeza wina Yenda, yenda Fupalo Maswa mpika Kati sukundi funa No, 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 no
Shikondi choka kamiza Sichikala mwino jaliwe Kati wapeza wina
Chubela gao gao
Zembe nina Fupalo kakamiza Limaswa mpika baby we Kati sukundi funa
Yenda, yenda
Exclusive from allowchoose.com Another one.